latest music.
Illuminati le guate ni cavaloma. DJ Angel B. Mani Musa. Righty. Nago kiaba kwaya.
Terumbe kalumbe kamuli nuwa kanda. Terumbe na 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 toka ushera yo.
Pagile mishi tu ni mezi Walula taluli nino mezi Yalu sileleza nga kwalifu Tifo, hakuna nikamula pela pifo Nisikashwa ni movie nele kifo Jehova kulumba kuisa kai Luna lubuka machwala ni kwa imbo Ibe falivizo lao Luka noo pela lipina zao Nikukuwa makwalu wona lwao Luka kuvinela nako kaufela Ni mangilo yao luka opela Auto kuitifo kikukuwa melwa Ulufile mwana hao Bilu ni moya kanya evenya
Taiti
Ni opela ndia tiki na yani dusa mwama tiatia Niki niki na chwani mwama tiatia Yena mwole na wani babalela Chwale nekele mina mwolela Hanina kusia mina kuopela Yena lipina na namungolela Mavisi kwa ufela na mwolela Niki nirila nyawani chakula Niki muni tiela mikaka ni mwanzi na kuchini kone kukula Yena mane ya wabibampula Kuna kuyena sesipala Kau fela zona wa ingelela Chwale na kona mane kumu opelela Njio bive ya korwati
Sirumbe kalumbe kamuli
Ite boy mane musu Yeki desu je
Simu vina na nato kau fela
Nako kau fela fela fela
Sirumbe kalumbe kamuli wakana Biku mobele na nato kau fela Mani ni bayenda Mani ukwana Pia ni kola na yena
music.com.